Lilo Mundegefe Nkorwe.
Maddest beat by the baddest producer.
Lilo Mundegefe Nkorwe.
Yeah. Has beats on the one too.
Yo lo loke. Ela Bamani.
Shiloh.
Ties un kako boturu.
Aban.
Azamime.
Exclusive from hotvibes.com.
Presentation.
Ichi konko kumutima. Kumutima. Panondi rengi ndi furukavo. Baribana batalalavo. Baribana batalala. Abatalala. Abatalala. Bambi balelo shalelo Bambi ni mailo Na mailo la ifiri la kiwacha
Malaika wa mapresha
Kwata korine zilelo
Kwata korine zilelo
Leka tuangale Kutu shabu Leka tuangale
Kutu shabu
Leka tuangale Kutu shabu Kutu shabu
Kwata korine zilelo
Nachiwa matuleshana No kumbila makabana Iwishi kuibukisha banandi bafana Pantu Gepo baritu alekwana Na ibukisha pone ngomasha kwa rubusu Nalikulo tele na ibukisha ngomasha wa PJ Nakapelele David's never been easy Fichiwe menga chupa panonga tulitizi Pantu baliva na batalala Balia baliva na batalala Chiria chali chana chatalala Insansa shinyo ura nda anako Wanambo kuibukisha bafua Varivana batalala Varia chalichana chatalala Chiria karikana katalala I see you na miloto Papoy chiti chakwilonzi Nini ni msoti wakubode ya wajanja Manguru weni
Mundeke fye mkodwe
But it was a pitana chomu mafuto
Kansi wani
Songo warinji ya mwana monsi Songo warinji ni vichirisi Songo warinji ya mwana monsi Awe nche kaka warinji ni vichirisi Awana batalala Awatalala
Batalala
Ifi wana fia talala Ifi
wana wana batalala
I see you
Talala Talala
I'm going to do a rich.